downloaded from my loves at
international
music.
Local music, you know.
Baby, oh.
Yeah. Hypersonic in a kabili. Si vipai, choka imona. Sim king, I got ya. Hapa ni pela, ni pela pela.
Baby, oh.
Eliu venda.
Baby, oh.
Azekai ni maesa, kakamba umaseka. Kapena veni makamba inesifi manveka. Ni maesa kushansha, bati uma ni masha. Stoli inafaka na usia maamacha. Unasini kubisa, weni fly olono visa. Mutima na kupasa, nafaka pona mapisa. Mutima umababa, oloni keo power. Stoli ingo kugwa mungani manzi kushawa. Wai subili vamo, yose unichokamo. Sunga one vawanza kwa njiweni na sankamo. Maamini mveleko nileke ni kufeleko. Nikash tetani kutina ene unikondeko. Good guy ntine, nikangala mwine. Kuchowa zambolo faolo watu wala chimfine. Zini kufulinga, phone ni makolinga. Nikakamba ni falinga, uona ngani jokinga.
Baby, oh, I've tried to show you my love.
Yeah, lima esa wazimu.
Baby, oh, I've tried to show you my love.
Hello vila popali, weni tiba.
Naliesho kukwebe la po.
Yeah, suma ni pili vamo, vamo.
Naliesho kukwebe la po.
Olo na kamba ni mafamo, famo. Oke ni maesa, nishi uma ni esa. Kufika pabondi panu futi suma ni lesa. Nebifuna ni chimbe, awe beta ni vimbe. Ni uze cheka pena, ni swaki ene ni libe. Napena vama kutumfia wanza kwa vama devos. Jinevai paso sunga na misile malevos. Jiwe ni la kinga, zale kano sa kinga. Jiwe uza ni chinza kutini ya mbota kinga. Ninaziwe ya ringa, nwanda ni make ya ringa. Nishi susi wa iwe na inetipe ya ringa. FB ni nala kinga, futi na ivivina. FB password yanga, futi ni yako zina. Kwanu ni maficha, sometimes umanipisha. Daily same way, kimonga ntine fake teacher. Naeza kumwe, na futi kapone daily. Kupushing ono kufuno itani wape. Okay mami ni vele kote ya Christi. Nikakamba soshwa nifaka na kublacklisti. Zini kufulinga, phone ni makolinga. Nikakamba ni falinga, uona ngani chokinga.
Baby, oh, I've tried to show you my love.
Yeah, lima esa wazimu.
Baby, oh, I've tried to show you my love.
Hello vila popali, weni tiba.
Naliesho kukwebe la po.
Yeah, suma ni pili vamo, vamo.
Naliesho kukwebe la po.
Olo na kamba ni mafamo.
Mpelo yangani ya kuti ukani kondeko iwe. Mpelo yangani ya kuti ukani kondeko ine. Baby, ipase kuchase ni kukondeko chabe ine. Nipase kuchase ni kulangize chikondi ine. Show you the world. Panchupalewa siriko nala chula papi. I just wanna be there with you every day.
Pushing on a kufuno itani wape. Okay, mami ni vele kote ya Christi. Nikakamba soshwa nifaka na kublacklist. Zini kufulinga, woni ni makulinga. Nikakamba ni falinga, uona gani chokinga.
They call me sinking in love.
Vipai, got you.
Joka imona.
Jesinho.
Vale a pare.
Sanfet press one, dagger.
Yeah. And your boy. International local music.
And all the best artists in Zambia. Got you.